yenseno nebitonde bikirimu ennyanja bisolo nebiwuka nebyaka mu bbanga musimalaba emigga egikulukuta ensozi ebinyonyi n'abantu biraga kubeerawooko na buyinza bw'obungi nebuusa wakikolo otya byonna bwe wabitonda mu nnaku omukaaga ensi eno nejjula ebirungi lwakiikambo kyo bwe wateesa eggulu n'ensi ejje lyabyo byonna ne bibeerawo lwa buyinza yesu bw'olina osinzibwenga ogulumizibwe yesu amawanga gafunnabe ebitonde ebiramu mu maaso go tutyenge linnya lyo oli katonda w'ekisa osinzibwenga ogulumizibwe yesu amawanga gafunnabe ebitonde ebiramu mu maaso go tutyenge linnya lyo oli katonda w'ekisa mwewuunya yatufuula banjawulo bwe yatwawula ku bintu ebirala ne mulangi yatwawulamu abaddugavu n'abeeru baana be abalala bawaavu abampi abanene n'abatono ennyonganze tokalabe kitowonyisa bw'atyo natukolera feesi zitafaanagana yatukola mu mbeera ey'ewuunyisa njagala olaba magezi g'alina mukama emibiri kagibe gy'abazungu ne gy'abafirika nfuufu bufuufu fumitirize engeri gye yakikola okunyiira otyo ng'oli fuufu ya nsi katonda kyava abeera omukulu era omunene nannyini byonna amawanga gafunnabe ebitonde ebiramu mu maaso go tutyenge linnya lyo oli katonda w'ekisa osinzibwenga ogulumizibwe yesu amawanga gafunnabe ebitonde ebiramu mu maaso go tutyenge linnya lyo oli katonda w'ekisa wateeka ebintu byewuunyisa waggulu mu bbanga kyenva nkutya mukama kati eggulu libeerawo litya nga tewali mpa gye likutte emunyeenya enjuba n'omwezi ne bikibu n'omu mukama gwabiragira ebinyonyi bikutenda ng'ensonga enkulu gwe mukama waabyo sinza osinzibwenga ogulumizibwe amawanga gafunnabe ebitonde ebiramu mu maaso go tutyenge linnya lyo oli katonda w'ekisa
oli katonda w'amaanyi
osinzibwenga ogulumizibwe yesu amawanga gafunnabe ebitonde ebiramu mu maaso go tutyenge linnya lyo oli katonda w'ekisa osinzibwenga ogulumizibwe yesu amawanga gafunnabe ebitonde ebiramu
oli katonda w'amaanyi
tutyenge linnya lyo oli katonda w'ekisa